ngizela nenkinga ngeke ngimzwele ngeke ngimzwele ngeke ngimzwele yebo uyafana ngeke ningimele nikhuluma kakhulu nithule ningibheke ngizela nenkinga ngeke ngimzwele ngeke